lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him.
Dalangi wangu izinto zimaphekejana sebadidekile manje mebe ngibona ngiphethe mic. Phakamisa abantu abanomona bethi shiya abantu angizange ngiphendeke. Bheka manje sengibaqoshela ngengoma bekungekhulula sibali manje sebabalekela kimi mebe dingusizo. Bengalazi iphupho lami Oprah ethi ungakhipha umfana wenu ngenhla. Yeah, umfana wenu ngenhla. Umfana wenu ngenhla.
I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. Ngakhula ngimncane ngasheshe ngafunda impela. Ngathola itombolo ngiseyingane ngafunda ukuphana. Ongaba yithonele nyoka bangibukela phana. Okodwa manje ngishukume sikhathi sokuma nabalele. Nabalele. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him. I don't wanna lose, I don't wanna lose him.